xaaladda deegaanka caadi ee gobolka mudug ayaa degan kadib dagaal saacado badan qaatay oo u dhexeeya ciidamada dowladda, kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo duulaan ku qaaday deegaanka caad oo fariisin u ahaa ciidamada wada jira. Inkastoo dagaalku uu ahaa mid saacado badan qaatay, haddana ilaa iyo hadda lama hayo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Ha yeeshee, warar v o a heshay ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay tiro ka tirsan ciidamada, islamarkaana lagu gubay gawaari fara badan oo ciidamada ay wateen, balse mas-uuliyiinta galmudug iyo saraakiisha ciidamada dowladda ilaa iyo hadda kama aysan hadlin dagaalka iyo khasaarihii ka dhashay. ilo kala duwan oo v o a ay la hadashay ayaa sheegaya in deegaanka caad ay faaruujiyeen ciidamada dowladda, islamarkaana maleeshiyada Al-Shabaab ay iyana isaga baxeen kadib markii muddo kooban ay ku sugnaayeen. saraakiil ka tirsan ciidamada oo v o a ay la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan xaaladda dagaalka iyo khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee dhankooda, waxaana sida ay wararku sheegayaan socda ogaanshaha xaaladda guud ee ciidamada. dad ku sugan deegaano ka ag dhow caad oo codsaday inaan magacooda warbaahinta loo adeegsan iyo codkooda sababo amni awood ayaa v o a u sheegay in deegaanadii lagu dagaalamay ay ku arkeen tiro meydad ah oo ka mid ah dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamuud aadan gaboobe oo v o a la xiriirtay ayaa ka gaabsaday in uu ka warbixiyo xaaladda dagaalkii caad, balse waxa uu sheegay in dhowaan ay warbaahinta la hadli doonaan. deegaanka caad ayaa ka mid ahaa deegaanadii gobolka mudug ee Al-Shabaab lagala wareegay, inkastoo ciidamada ay si nabada ugala wareegeen kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen, waxaana muddooyinkii dambe ku sugnaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Galkacyo.